Hosiana, 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 Hahirwa umuja mw'izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hosiana, 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 Hahirwa umuja mw'izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Ingoma mizo mwisi kuko ya haruwe pari uzarenge ruboko guwiteka ibyishimo bitahamu mitima yabo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti indirimbo zikwiri Yerusalemu nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu ayigobotore mu ngoyi y'icyana mu rupfu rw'iteka umunsi umwe bazatahe mu rugo iwabo baririmba banyeganyeza imisege y'ijuru indirimbo zikwiri Yerusalemu kwegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izabara indirimbo yo kwakira umukwe acyuye umugeni we uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose Hosiana, 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 hahirwa umuja mu izina ry'Uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose Hosiana, 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 hahirwa umuja mu izina ry'Uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose
urasabwa twese gutegura umwambaro w'ubukwe wera kuko nta n'umunsi ngira atawufite nawe umutima wawe ni wo mwambaro Yesu akeneye kugira ngo akwandike ku rutonde rw'abazinjirana nabo ahera
ntagisigaye tugeze ku nkengero z'i Yerusalemu suzuma intekerezo zawe mwene danange suzuma izanjye ntakizira kizinjiraho hera kandi buri muntu ku giti kereka twese twiyambura ibizira byo tubuza kugenda ntagisigaye tugeze ku nkengero z'i Yerusalemu suzuma intekerezo zawe mwene danange suzuma izanjye ntakizira kizinjiraho hera kandi buri muntu ku giti kereka twese twiyambura ibizira byo tubuza kugenda kwegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izabara indirimbo yo kwakira umukwe acyuye umugeni we uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose Hosiana, 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 hahirwa umuja mu izina ry'Uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose Hosiana, 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 hahirwa umuja mu izina ry'Uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose Hosiana, 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 Hahirwa umuja mw'izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose.